Yaman, Yaman, Yaman. Drums zote. Okay, 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 Yaman, okay, okay. Kuna siku shagararu, nkapiga picha na mbaru, rege wa kifaru, nka pull up na kinyaru. Gwede pande moja mdomo inakaya kiraitu, labda tu mbili hakuna siri ya watu watatu. Monkey biza lafu, napigwa bafu chafu, clean shit tu squeeze mupiga zangu zangu. G-string juu, nasikia vangi wanzango, bonus jawe juu, analimtonga kwa mangango. Titi kiwa ngumu, una constipation, tumekuja kukon constable kwa station. Napa wezi dumu, kama uko na tension, tumekuwa busy Twitter tuki hata at mention. Nali hata apirio za kitafta attention, snap after chain usiwai dharau my session. Nimekuwa writer sana mnafam nipatie my pension, mzee kwa hii game ni wachorea gana pencil. Smoke up kanyaru, drop top daihatsu, crop top kwa mamutu, go up block na mtadu, up block na mtadu, up block na mtadu, up block jump tadu, up block mtadu. Smoke up kanyaru, drop top daihatsu, crop top kwa mamutu, go up block na mtadu, up block na mtadu, up block na mtadu, up block jump tadu, up block mtadu. Liko na mawe tano, in short many five star, cheesy ka prankster, mamwizi ka gangster. Kweji please jiwe ni wangster, na uwezi fika 12 East Delhi waga page man. For 20 catch a flight, na nani alisema ati rongrende inaga rights. All power to the might, nataja fika juice, najua togo pagi height. Smoke weed get high, lyrically Einstein, pose beat my guy. Wanta kusikia my style, nipe pen, nipe space, nipe pe, to sharpen, baka stairs, to sharpen, easy skills, wash your skin. Hardcore sana, I'm the only icon kwa desktop, siati sina rada, afande na die my call. Shake kukula pasta, na pasta ukula yako, kwa hii life hakuna vako, mtu kupenda ni mamako. Smoke up kanyaru, drop top daihatsu, crop top kwa mamutu, go up block na mtadu, up block na mtadu, up block na mtadu, up block jump tadu, up block mtadu. Smoke up kanyaru, drop top daihatsu, crop top kwa mamutu, go up block na mtadu, up block na mtadu, up block na mtadu, up block jump tadu, up block mtadu.